Say minga. Yahweh Yoma Nang Nangob. Yahweh Yoma dia la busca na ulwi. Yahweh Yoma wone lunga na pilil. Yahweh Yoma mikirima la busca na silang na men. Yahweh Yoma urelungake. Urelungake Yahweh Yoma imai senunga. Yahweh Yoma tukuna sing. Orainu de alurelungake rua ulwi.